una pasuca. Hoy una pasuca.
Kama ni mapenzi baby nitakupea, takudekeza mami mazuri nitakutendea. I know you like the flowers, red roses nimekuletea. And they say umeniroga, but I don't care. Yeah. Nyumba ya upendo takujengea. It will be bigger than the house of Fresh Prince of Bel-Air. And we live together, watoto tukiwalea. And we grow old together, baby that's my prayer. Cause you make my heart go pa, pa, pa.
You make my heart go pa, pa, pa.
You make my heart go pa. You make my heart go pa.
You make my heart go pa, pa, pa.
Heshima yako kuna wakuiva. Stoche kiti chako mwingine akaka. Vile nakupenda kama nimekuza. You make my heart go pa, pa, pa. Sema otaka kuenda wapi, weekend. Take my time, take my money, spend it, spend it. Haya sio mapenzi, this is crazy, crazy. Mana paka nazidisha change, change, ey. Tazama juu ya anga, mapenzi ya metana. Yangwani na mchanga, gizani nona mwanga. Panga pangua panga, wako sina ujanja, wako sina ujanja.
You make my heart go.
Shachoka kuranda randa, kushuka kupanda panda. Sitaki kudanda danda, kukicha kutanga tanga. Gundi taku ganda ganda, fundi taku kanda ganda. Siva taku pamba pamba, nikiwa na wina taba.
Kani moyo kama unapasuka.
I will give you love.
Moyo unapasuka.